kama mkopozi Heo nyana wangu Helelu ya shata na mshanja Bulindela We manya usa Suba nomo Nyana wa mchati
Bengi gazi Gyomoru makoti Uyana wa Heo chongile This time Makatebe Kupe suspects Uze mchatwe Da chati sana mtanche
Baby city Uniyana wamli soka Baby city Angeke ashade Vulindela
Vulindela We mampobosi Vulindela Yele mbona Vulindela We mampobosi Vulindela Yele mbona Vulindela We mampobosi Vulindela Yele mbona Vulindela We mampobosi Vulindela Yele mbona
Awe na mango bese Yeyo no mona Ngova onanyana Unento mzotwa Yoyo yo mango bese Venu no mona Ngova onanyana Unyana lo mungo ami
Bengi gazi Gyomoru makoti Uyana wami Yeu chongile This time Makatebe Kupe suspects Uze mchatwe Chachi sana tanche
Baby city Uniyana wamli soka Baby city Angeke ashade Vulindela